tebakulimbisa simairo okokuba kukyusa mimwa mundabajjudde enziro bakafiruna
mukama wange tulaze emitima gwe gifaanana bambi munda kuba bano be tulimu busa bwa mbogo bukala kungulu naye bubisi munda obeera ku mirimo gyonopambana okola bagaya ne basekerera nabo olukungula ne bajjayo enjala era wayita bbiri ne bakutagula gwe bawe banywe naye basembeze kitonotono ku mutima wadoseka nabo naye emitima gyabwe simisanyufu janjaba abo bakusekera naye bo bakambwe tolina bo bakebera emitima gyabwe nambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gyansolo banywa musaayi abo bakusekera naye bo bakambwe tolina bo bakebera emitima gyabwe nambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gyansolo banywa musaayi
abakambwe nnyo bali wumbwakaali tebalina ddiini bakyali bakafiiri essanyu balifuna buladi olikagaali naye olugula enzigange emimwa gittamuli bakusirana wakiri ofafazaali bo banyumirwa nnyo ng'ebeera erikaali baagala empewo ekufuuwe nga sikaali mowino beebo abatwokyeza emmaali babuladi baffe tebakyali kwalaali batutega ebikazi tufe siriimu kamiliyoni beebo bayita mwanaddamu mwanaddamu
bakusekera naye bo bakambwe tolina bo bakebera emitima gyabwe nibambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gyansolo banywa musaayi abo bakusekera naye bo bakambwe tolina bo bakebera emitima gyabwe nibambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gyansolo banywa musaayi
gwe musabira asuuke baabagala afiire mu koma abo be bapikiriza abalema okubasama atayira kitangaza ati nabakebera emitima emitima gyabwe janjaba gimanyira okuluma
nebakanywa musaayi mututulugunya muyiwa musaayi naye nga lwaki mulaga obukyayi kuba emitima gyamwe gyokyanga bisaanyi igwe oyita muno oyakulyamu olukwe tayagala kumanya nkugambya tamana okutama abantu bazibwa ekiro batukuba obuyondo osanikira ku byonywa tebateekamu obukwabo
abo be batwalo batambula n'obuyondo mu nsawo sitayiro zakibwetera akwokya n'akugjawo teweetaaga mukola kibi akulanga mpewo abo bafalisaayo emitima temuli kawoowo ne bwakusanga ofa tekimulobera kuyitawo akugobesa ku mulimu nga tagenda kuddawo emitima gyabwe emigumu tegimanyi gya falaawo
abo bakusekera naye bo bakambwe tolina bo bakebera emitima gyabwe nibambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gyansolo banywa musaayi abo bakusekera naye bo bakambwe tolina bo bakebera emitima gyabwe nibambala emibiri ne bekweka mu bantu kumba emitima gyansolo banywa musaayi